DutchMsafi.com.
Prince to the sites, brother man. The goddamn Somali.
A vitamin E. Salamudia, salamudia exi. Huku nilipo miwe zako nipo mwepesi. Na isi duwa zako asija pokelo kwa mola. Uliomba nife nipigwa tana kombola. Usipate shida kuni like, kuni comment. Kuleta mwembwe zako za mbunje ya neti. Usipate shida kuni follow. Baby wangu anapona na kwa nfollow. Usipate shida kunitagi kwenye picha zako zenye mafumbo mafumbo shika dabu yako. Tena nakuomba wambe rafiki zako waache kunitashemeji misompensi wako. Wewe jama memona kinganga, king'ang'anizi hatari. Oh kinganga, king'ang'anizi hatari. Memona kinganga, king'ang'anizi hatari. Oh kinganga, king'ang'anizi hatari. Jamani Yesu wangu kinganga, king'ang'anizi hatari.
Wanangu wa kidala jani.